abanyarwandakazi, inshuti zacu bakunzi ba radio ishakwe, namwe barwanashyaka ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, turabasuhuje. Uyu munsi turi ku itariki 16 Ukwakira mwaka 2020, mu kiganiro mumaze kumenyera cyitwa Ishema ry'Umwirabura. Uyu munsi turabagezaho igice cya gatandatu. Muri iki kiganiro abatumire bacu ni Bwana Blaise Nicyoribera, wanditse igitabo kuri iyi ngingo, hakaba kandi na Dr. Inkiko Nsengimana, uzwi cyane mu gusesengura ibintu bya politiki byo muri Afurika n'ahandi, mukaba kandi mukigezwaho na Sixbert Musangamfura. Muri iki kiganiro nk'uko mubimenyereye turi kumwe na Bwana Blaise Nicyoribera, ni nawe mu by'ukuri tuvomaho byinshi cyane, kubera ko ubushakashatsi kuri iki kibazo yarabukurikiye cyane kandi ubu aracyabukurikira. Twabasobanuriye ko yabitangajeho igitabo cyiza cyane. Ndagira ngo mbere y'uko dutangira ikiganiro mbanze numve ko abatumire bacu turiho twumvikana, ko bari muri studio, ko banyumva neza kandi ko nabo amajwi yabo yumvikana. Ubwo ndagira ngo Bwana Blaise Nicyoribera uvuge twumve ko ijwi ryumvikana, ndetse unaboneraho gusuhuza abatwumva.
Ndabumva neza, mwiriwe ndabasuhuje mwese, nasuhuje n'abatwumva bamaze iminsi badukurikirana n'abazadukurikirana ubutaha bakurikiranye za videwo zitangazwa ku mbuga mpuzambaga. Murakoze.
Dr. Inkiko Nsengimana, ndagira ngo twumve niba wumvikana neza muri studio, hanyuma kandi ubonereho usuhuze abatwumva.
Ndabashuhuje bavandimwe Sixbert Musangamfura na Blaise Nicyoribera, ndasuhuza abanyarwanda bose twumva, n'abantu bose bumva Ikinyarwanda, abantu bakunda u Rwanda bakunda Abanyarwanda, abantu mwese mukunda Afurika. Ubwo ndabashuhuje nkaba nizeye yuko uyu munsi iki kiganiro cyacu muzongera mukajya mutugezaho ibitekerezo byanyu nyuma y'ibyo tuzaba tumaze kubagezaho. Murakoze.
Murakoze cyane, nagira ngo ndumva mbumva neza nyine, kandi murakoze kuba mwitabire kino kiganiro. Ndagira ngo nibutse abatwumva ko ibi biganiro tumaze igihe tubikora, tugeze ku gice cya gatandatu. Igice cya mbere twagitangaje ku itariki 16 Kanama mwaka 2020. Igice cya kabiri ku itariki 27 Kanama mwaka 2020. Igice cya gatatu ku itariki 9 ku itariki 5 itariki 5 z'ukwezi kwa Nzeri mwaka 2020. Igice cya kane tugitangaza ku itariki 26 Nzeri mwaka 2020. Igice cya gatanu cyatangajwe ku itariki 9 Ukwakira mwaka 2020, nubwo muri studio imbere, ariko iyo tariki niyo twagitangajeho, kimwe n'uko n'iki tuzagitangaza mu minsi nk'ibiri itatu iri imbere. Nagira ngo rero tujye mu kiganiro nyakuri. Ikiganiro tukigiyemo duha ijambo Bwana Blaise Nicyoribera kugira ngo aduhe incamake ngufi cyane yaho twari tugeze ubushize mu gice cya gatanu, noneho kandi anatubwire ibyo tuza kuganiraho uyu munsi, ibyo yaduhishiye uyu munsi. Ni byiza ko mbese ari we ubivuga, kuko niwe tuba tugomaho byinshi muri ibi biganiro. Blaise Nicyoribera, ijambo ni ryawe.
Murakoze cyane. Kugira ngo nibutse abatwumva ko iki kiganiro ingingo muri rusange ari uko abirabura twabaye inganzwa tukaba ingaruzwa muheto z'abanyamahanga, cyane cyane abazungu n'abarabu. Bishoboka kandi ko bintu bikomeje uko biri dushobora no kuba ingaruzwa muheto z'abandi bantu baturuka muri Aziya, nk'Abahinde, Chinwa n'abandi kugira ngo tube inganzwa n'ingaruzwa muheto bikaba hari akaba hari bikaba tari ibintu by'impanuka y'amateka akaba hari ibintu byakozwe mu byakozwe akaba harimo intambara yashowe kubirabura nicyo gika rero tumazeho iminsi tumaze iminsi tuvuga ku ntambara zashowe kubirabura nyine zikaba arizo zatumye dutsindwa tukaba ingaruzwa muheto zabo banyamahanga twabonye ko muri makeya izo ntambara zatangiye kuva kera cyane hashize hafi imyaka 600 mbese ni ukuvuga ngo kuva umuzungu iyo tuvuze umuzungu n'abarabu muri barimo en fait nuba ngo kuva umuzungu yasohoka mu mashyamba no mu ntuza mu harya babyita ngo ikira amagrotte
babyita ngo ikira no buvumo
mu buvumo aho yabaga twibutse ko we icyo gihe we ubwo yasohokagamo abirabura bo babaga mu mijyi ibyo bishobora gutangaza abantu batwumva ariko rwose niko bimeze abafite amatsiko rwose bashobora gukora ubushakashatsi hari ibitabo byinshi 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 bashobora kugeraho bakabisoma bagasanga ko muri icyo gihe hashize imyaka 600, 800, 1000, 1015 twebwe twabaga mu mijyi abazungu bo batarana garagara nk'uko bari uko bari uyu munsi ni ukuva rero aho bapfunikiye muri ayo mashyamba babagamo n'ubuvumo bakaza badusanga mu mijyi ikintu bakoze ni ukudutera kugira ngo nyine batwirukane muri iyo mijyi bigarurire ibi bintu byose twari twarubatse hashize nyine nk'uko nabivuze mu kanya hafi imyaka irenga 600 kuva icyo gihe rero ntabwo izo ntambara zo gushaka kwigarurira ibyacu kwaba ari ukwigarurira ubutunzi twagezeho kwaba ari ukwigarurira ibihugu dufite kwaba ari ukwigarurira imibiri yacu ngo batugire abacakara kuva icyo gihe ntabwo byahagaze barabikomeza nakwibutsa ko abirabura ari bo soko y'ibintu byose biriho kugeza kuri uyu munota iyo mvuga ibintu byose biriho ni ukuvuga ibintu mbese biva mu maboko mu bwenge mu bwonko bw'abantu ni ukuvuga byaba inyubako ubuhanga ubugeni ubushakashatsi byose ababibanjirije ababanje kubikora bikaza kwigarurirwa n'abandi n'abirabura ahantu habaye mbese twavuga ko habaye isonga ry'ubumenyi ry'ubugeni ry'ibyo abirabura bagezeho isi yabaho ni igihugu cya Misiri bita Misiri cyangwa Egypte ariko aha nkaba navuga wenda ubushize sinkibuka neza niba narabivuze ariko ubundi izina ry'icyo gihugu mu rurimi rw'abanyamisiri ni Kemet bisobanura igihugu cy'abirabura mu rurimi rw'abanyayegypte bitiki ku bantu batabizi nabivuze ko muntuza mu rurimi rw'abanyamisiri rw'abanyayegypte b'iki gihe mu rurimi bavugaga icyo gihe harimo amagambo menshi cyane asa n'ayo ikinyarwanda bitaba ko bisa gusa abantu bize linguistique générale bashobora kunyumva ni ukuvuga ngo bafite amagambo anafite ibisobanuro bimwe ni ukuvuga ngo ijambo riri muri hieroglyphe warivuga rikaba rihuye rivugika kimwe n'ijambo ry'ikinyarwanda kandi bifite n'intuza n'isobanuro n'iby'isobanuro kimwe urugero natanga rwihuse ni nka kiriya kiriya kibumbe kizwi hose ku isi kigaragara imbere ya piramide bita piramide yagize hari kibumbe kigaragaza umuntu ariko ari mu ishusho by'intare ifite amababa sinzi niba mukibona nkikura kibona icyo kibumbe sixte urakibona bakita sphinx iryo jambo sphinx rikaba ari ijambo ryashyizwe mu Kigereki rivanywe mu ijambo nyine ry'abanyamisiri ari ryo sheshe urumva sheshe ni ukuvuga rero abagereki kubera kutamenya kuvuga indimi z'abanyafurika bo bumvise sheshe bo bahinduramo sphinx iryo jambo sheshe mu kinyamisiri cy'icyo gihe niryo twebwe mu kinyarwanda tuvuga ngo ishusho urumva kubera ko mu kinyamisiri cy'icyo gihe amastatu twita ngo ni amastatu ibibumbe mu rurimi rwabo babyita sheshe twebwe tukabyita ishusho murumva ko bivugitse kimwe nashobora gutanga n'urundi rugero nk'amazi mu kinyamisiri cy'icyo gihe bavugaga mayi ni naho n'ijambo mayizi rituruka ibiti tuvuga ibiti mu kinyamisiri cy'icyo gihe bavugaga keti urumva dufite amagambo menshi mbese agiye ahuye ushobora gutanga lisite y'amagambo arenga nk'ijana gutyo ari muri ziriya nyuguti za hieroglyphe avugwa nk'ikinyarwanda kandi anafite igisobanuro kimwe ni ukuvuga rero Egypte yari ku isonga by'ubugeni bw'abirabura nk'uko
aho nagiye gukemura ijambo gato wari ufite ikintu gikomeye aho urashaka kuvuga yuko mu rurimi rw'abanyamisiri rwa kera cyane ko harimo amagambo tubona mu kinyarwanda cyangwa se ndavuga ikinyarwanda nacyo urabona ruri muri za ndimi za bita bantu harimo amagambo menshi cyane nyine mbese ikinyarwanda kiri muri iryo tsinda ry'indimi bita bantu uravuga yuko izo ndimi zifite isano n'ururimi rwavugwaga mu Misiri uruva ku rundi umuntu yavuga ko ari nk'uru
nukuva ko mbere y'izo ndimi zose rwaba urunyamisiri rwaba indimi zacu mu Rwanda mu Burundi muri za Sudani kugeza muri Afurika y'epfo habanje kubaho ururimi urwo abahanga mu ndimi urwo bita proto bantu ni ukuvuga ngo ururimi izindi zose noneho zikomokaho akaba ariyo mpamvu nyine ushobora kuko kuva muri Afurika y'epfo ukagera muri za Cameroon muri za Chad hari amagambo wumva asa mu kazi nkora hari ukuntu ngiye mpura n'impunzi nyinshi z'abantu bava muri Sudani umunsi umwe nahuye n'umuntu uvuye muri Sudani muhariya bariya bita abajanjawidi ndamubaza nti turimo tuganira gutya noneho ndamubaza nti iwanyu umugabo mumwita gute aransubira ati tumwita ngabe urumva iryo jambo ngabe n'umugabo ni ijambo rimwe kandi uwo muntu aturuka muri Sudani hari igitabo cyitwa Le Devoir de Violence cyanditswe n'umuntu wo muri Mali muri 69 muri iyo ntuza muri iyo Roma harimo umwe mu ba personaje umuntu yabyita ngo mu kinyarwanda personaje umwe yantuka mu bantu bafite uruhare mu bibera muri iyo nkuru yitwa Ryangombe urumva uwo muntu wo muri Mali ntabwo yarigeze agera mu Rwanda ntabwo ndumva n'iki muri icyo gihe atarazi n'u Rwanda ko rubaho noneho uwo muntu witwa Ryangombe Roreye icyo akazi cyakora muri iyo nkuru nuko numupfumu ukomeye cyane ukora ibitangaza ni ibintu nkibi bishaka kuvuga ko hari ibintu by'ibisigisigi by'iyo nkuru ya Ryangombe biri muri Mali mu ndimi za Mali iyo ufashe ijambo ukaryongeraho koro bivuga ancien iwabo urumva koro iyo jambo koro urumva ni kimwe n'iby'iwacu kuru umukuru urumva urumva ku bantu bize ibintu bya linguistique general bazi neza ko indimi zo muri Afurika hafi ya zose zifitanye isano ariko noneho kubera ko ururimi rwo muri Egypte ari rwo rwanditswe mbere na mbere umuntu akaba yavuga ko ari rwo rwa kera kuruta izindi kunoneho izindi zaba zi ntabwo umuntu yavuga ko zirukomokaho ariko yavuga ko bifitanye isano ko mu by'ukuri wenda rukomoka ku zindi za kera zo muri Afurika kandi twibutse ko umuntu uza mu ibyo bita mite d'origine inkuru z'inkomoko z'abanyamisiri ubwabo bavuga ko abakurambere babo bageze i Kemet muri Misiri mu gihugu bita Kemet mu gihugu cy'abirabura bahageze bamanutse bavuye mu le mont de la lune mu misozi bita le mont de la lune iyo misozi bita le mont de la lune turahazi kuko ari kariya gace nyine kitwa Unyamwezi urumva muri ibyo bihe bya kera ntabwo Unyamwezi ingana na Unyamwezi tuzi ubungubu ishobora kuba cyane cyane ko bavuga imisozi umuntu ashobora kumva ko ari biriya bisi byose by'intuza biva muri Congo za Nyiragongo urabona ko bifite bigiye bikoze ikintu kimeze nk'urunana kugera za Kilimanjaro urumva ko muri icyo gihe cyose umuntu ako gace kose wenda muri icyo gihe ariko bo bitaga Unyamwezi tunazi ko bamwe mu bami bo muri Kemet bo muri Misiri cyane cyane nk'umwamikazi Hatshepsut yohereje akimara kwimikwa yohereje intumwa muri kariya gace nyine kugira ngo zize gushimira abakurambere yuko abaye umwamikazi icyo gihe ziza zizanye amaturo yo mbese guterekera baje guterekera abakurambere abanyamisiri nyine bakomokaho hari urabona muri ibi bihe byacu iyo perezida atembereye cyangwa se intumwa za perezida zijyana n'abafotografi bagafata amafoto n'ibiki byose ebya muri icyo gihe rero naho hariho abafotografi b'icyo gihe niyo mpamvu kunuza ku ngoro y'umwami Hatshepsut ku bice bikiriho hariho amashusho y'ahantu izo ntumwa ze zagiye zisura abantu bahuye abami bahuye nabo baragaragara bari imbere y'ingoro zabo ibigonyi binini cyane bitagira ingano ibyo byose biragaragara kandi wareba neza ubona n'ibiti n'inyamaswa ukabona ko rwose ni hari iwacu hariya mu gace ka mu Kagera hariya muri za Tanzania rwose urumva rero ko kuba ururimi rw'abanyamisiri b'icyo gihe turusangamo amagambo menshi avugitse nk'ikinyarwanda kandi afite na sansi imwe ntabwo nta gitangaza kirimo binumvikana rero ko uko ugenda uva mu Rwanda uzamuka ugera muri za Uganda ugera muri za Sudani niko noneho amagambo yaba yo muri Misiri avugitse kimwe n'amagambo yo muri ibyo bihugu agenda abameje sinzi niba byumvikanye kuri icyo kibazo
ya byumvikanye nagira ngo dutegeze Imana agiye cyangwa hanyuma komeze mu kiganiro
urumva navuga aho make ibyo arimo kuvuga cyerekana yuko amugani abanyamisiri aho baturuka ko baturutse nyine aho bita nyine bamugani muri base Egypte muri Haute Egypte aho za aho bita za Memphis za Thebes n'ahandi hose ibyo ni ukuri rwose murumva ni n'amazina agenda yagiye afatwa aho ngaho aza hariya muri Proshorya hari amazina nk'uko yagiye nk'iryo zina Tebe cyangwa Memphis muzi ko ayo ari amazina ubona yavuye muri muri Misiri nyine nkuru yo nkuru ari nayo urebye ukugena igihugu kugena imitegekere kugena ibyo byose mbere kugira ngo bizagere hejuru aho za Alexandria ruguru niho byaturutse iyo ugiye rwose iyo ugiye mu Misiri nagiye mu Misiri birantangaza cyane njyaho hantu epfo za Tebe ahandi bavuga ngo za Luxor n'ahandi abantu baho iyo nahageze abantu muri Egypte bose bazi yuko biriya bita piramide zose niho rwose zabanje zigiye nyine zizamuka hari byerekana rero wa mugani ko ku Rwanda nkuko ku Banyarwanda nkuko bivuze icyo bita ziriya ndimi ngo bantu niki hari ibintu ugenda usanga usangayo wajya no mu Rwanda ukabisanga yagiye abivuga ndumva na mbishyigikiye ariko n'abantu bantu umuntu muri Egypte ya kera nayo ni umuntu bantu nti iwabo nabo bivuga umuntu hari rero byinshi bizajya byerekana nyine wa mugani yuko saho honyine tuzagera no muri Afurika dore wese ni iki hari ibintu byinshi ushobora kubona nk'aho bita abasereri aba bose abatukurero abapeur abafanga abaki bose ugenda ubona cyangwa se abayoruba ni iki hari ibintu ugenda ubona ugasanga abantu bize ibintu by'indimi bagiye babona bifite aho bihuriye cyane nyine na Misiri byerekana rero wa mugani ubumwe bw'abanyafurika bw'abirabura guhera icyo gihe na mbere yaho guhera byatuma nyine abantu dushobora kumva byinshi bijyana tumva yenda narekira ngo kugira ngo dukomeze tuvemo aho twari tugeze kuko twari tugeze aho abayisilamu bari bagiye batangiye ibintu byo kuvogera Afurika kuvogera Egypte ndo bari aho twari tugeze murakoze
urakoze cyane nagira ngo yenda mbere yuko tuhita tujya aho ngaho wari ugeze ari naho mu by'ukuri nyine ari naho dukomereza ikiganiro cyacu yenda Blaise azikongera twibutse neza ahantu mudashobora gusoma aho bavuga ko bakomoka nyine mu misozi y'ukwezi kugira ngo nibura nk'abantu bakurikira ibiganiro ufite amatsiko ashobore kumenya aho yashakira ikintu cyifuza nagira ngo ariko Blaise ndatwibutse umuntu yasoma hehe ayo makuru ajyanye na nuko abanyamisiri bavuga ko bakomoka mu misozi y'ukwezi ni kuvuga mu gace kegeranye n'ibirunga byo muri Afurika hanyuma warangiza ari kugakomerezaho aho twagiye.
Alors hari hari bitabo byinshi hari nk'ibitabo bya Wallis Beach Wallis Beach n'umwongereza hari nk'ibitabo bya abitwa ba Adolf Herman abitwa ba Arthur Vegal abitwa ba Jean Capar na witwa Henri Bert na Alex Moret mu gitabo cye kitwa Le Nil et la civilisation égyptienne. Hakaba n'uwitwa Jean-Louis Bernard hakaba n'abitwa ba hari n'abandi nka babiri cyangwa batatu nibagiwe ibyo byose niturangiza ibiganiro nzatanga amalisite y'ibitabo abantu bashobora kuba bashakisha bakabisoma. Ubwo rero mbere yo gukomerezaho twe tugeze ubushize nagira ngo nibutse gatoya mbese ukuntu ukuntu byakurikiranye mu gusenya Kemet mu gusenya Egypte ari nkayo yari urukuta rukingiye Afurika yose. Aha nkaba nakwibutsa ko nyine mu ntambara zose zari zarabayeho mbere yaho ni ukuvuga mu myaka hafi 4,500 byabanjirije gusenya Kemet abazungu mbese bagisohoka mu bihuru byabo bahindiye abanyafurika bose mu abo batamariye ku icumu bagiye babahindira mu majyepfo mbese bamwe bagaruka muri Afurika abandi nibo dusanga muri Aziya y'amajyepfo mu majyepfo y'Ubuhinde y'Ubushinwa ya za Thailand ibintu nk'ibyo ndetse akaba ari nabo banubatse abo birabura ni nabo banubatse za civilisation nyine dusanga mu Buhinde muri hariya bita ziriya za temple encore iyo murebye amashusho ariho ibibumbe biriho usanga ari iby'abirabura iyo ufashe amashusho y'umwimerere ya Buddha n'umwirabura ntabwo ari Buddha w'umuzungu tuzi ubu ngubu ni ibintu bishekeje cyane. Iyo ugiye mu ntuza mu Buyapani abantu abafondateri abashinze abahanze Ubuyapani n'abirabura bitwa aba Ainu urumva mbese ibintu byose biri birengeje hafi imyaka 2,000 n'abirabura babishinze. Ubwo rero tugaruke muri Egypte ubwo abazungu nyine barimo kuva abazungu batangira intambara rwose kubirabura ntabwo bigize bazihagarika n'uyu munsi kubera ko umugambi rwose n'ukubatsemba sinzi impamvu bagerageje rero no kwinjira ku mugabane wa Afurika ku buryo ndetse ahagana mu mwaka 4,500 mbere ya Yezu bari bamaze gufata ibirindiro rwose muri Afurika bagerageza kumanuka epfo biza gutuma mu ntangiriro z'ikinyagihumbi cya gatatu umwe mu bami bari bategekaga nyine mu majyepfo witwa Narumer uyaje nyine gukoranya abandi bose mbese abumvisha ko Afrika igomba kwirengera ko niba abirabura barirukanwe barimo kwirukanwa ahandi hose ku isi nibura batagomba gutakaza ingobyi y'abakurambere babo ariyo Afrika ubu nibwo mbese yagabye ibitero nyine mu majyaruguru ya Egypt yirukanayo abanyamahanga Egypt mbese Afrika ubwo yongera kugarura ubusugi n'ubusugire bwayo ariko ntabwo rero byatinze kubera ko abo bazungu ntabwo banyuzwe bagiye bakomeza kugaba igitero ariko bakirukanwa kugeza ubwo ahagana mu 1970 abitwa Ixos bateye bagafata igice kinini cy'amajyaruguru ya Kemet Egypte ku buryo bahamaze hafi ibinyejana birenga bibiri barahafashe mbese ibyo binyejana birenga bibiri bibiza kubaha icyizere cy'uko wenda bashobora gufata Kemet yose batangira kugaba ibitero mu majyepfo ubwo noneho rero nibwo abanyamisiri babifashijwemo na bene wabo bo muri za Nibiya muri za Ethiopia bongiye kwitera akanyabugabo barongera noneho basunika baba Ixos barabirukana babirukana muri Egypte ari nabwo noneho abanyegypte bavuze bati ntabwo dushobora gukomeza guterwa gutya reka noneho twagure imipaka yacu abanzi mbese tubaheze kure y'imipaka yacu ubwo nibwo mbese abanyamisiri batangiye nabo kugaba ibitero mu mahanga kugira ngo basunike abanzi ku buryo imipaka ya rwose ya Misiri yagiye ikagera hariya kuri za Efurate ni ukuvuga hafi ya za Irani na Iraq z'ubu ngubu barazamuka muri za Turiki y'ubungubu mbese ku buryo icyo uyu munsi bita Proche na Moyen-Orient ibihugu byaho byari byarabaye ingaruzwa muheto y'abanyamisiri ibyo byarakomeje kugeza hafi mbese iki gihe byatangiye mu myaka ahagana muri za mu myaka y'1550 imbere ya Yesu ubwo niho mbese abanyamisiri nyine bongiye kwigarurira ubusugi n'ubusugire bw'igihugu cyabo ndetse bakagura imipaka ubwo mbese babaho mu mahoro nubwo hagatongaho hagiye hakomeza kuba udutero ariko urumva bari barihaye uburyo bwo kubikumira birakomeza kugeza ahagana muri 1525 aribwo noneho batewe na n'umwami Kambize wari umwami w'abaperse ubwo icyo gihe abaperse aribo bayiraniye n'abayirakiye b'iki gihe kubera kubwo nabo yari nka puissance irimo kuzamuka noneho batera Egypt ku buryo mbese bayifashe hafi ya yose baraza barasenya barica ku buryo bafashe nabi cyane abanyamisiri barabategeka kugeza muri 300 ahagana 332 muri 332 imbere ya Yesu nibwo Alexandre le Grand yateye yari afite umugambi wo guhanga ubwami bw'isi mbese ariko ubwo ahereye kuri Egypte kubera ko nubwo Egypte yaratsinzwe nicyo gihugu bya byose cyari gikomeye n'ubundi ku isi kubera cyane cyane urumva ntabwo cyari kigikomeye mu rwego rw'ingabo rwa gisirikare ariko cyari gikomeye mu bindi byose mu bukungu mu buhanga mu bushakashatsi nabo bose bagiteraga nta kindi cyabazanaga kwa rukuza baje kwiba ubumenyi baje kwiba ibitabo ibi gushimuta abahanga ngo babajyane wabo kubigisha ibintu nk'ibi ubwo nyine muri 1932 uwitwa Alexandre le Grand wo muri Macedoine aratera Egypte yirukanamo aba Perse ubwo Egypte iba yigaruriwe icyo na Alexandre le Grand ka parenthèse navuga kuri Alexandre le Grand Alexandre le Grand yateye Egypte afite igitekerezo cy'uko ari umwana w'Imana Imana ijambo Imana n'izina nyine aba nyamisiri nabo bahaga bitaga Imana we rero Alexandre le Grand yari yaravutse mu gitekerezo cy'uko Imana ubwayo ariyo yabyaranye na nyina akaba rero ari umwana w'Imana akaba rero yaraje mbese ku gusa naho ahorera Imana kubera ko nyine Egypte yarebwaga nk'igihugu cy'Imana kikaba cyari cyarigaruriwe n'abanyamahanga aribo ba Perse ubwo rero nk'umwana w'Imana akaba yaraje mbese guhorera ise ariyo Imana ubwo ibyo nibirebana na legende na mythique muri réalité mu bintu byukuri tuziko umwanditsi ku buzima bwa Alexandre le Grand uwitwa Calistène wagendanaga nawe ndese mbese mu ntambara yagendaga akora mbese yagenda yandika ibigwi bye avuga ko Alexandre le Grand ari umuhungu wa umwami mbese umwami wa nyuma wa w'umwimerere wa Egypte Nektabo waje kwirukanwa nyine n'abaperise yahungiye muri Macedoine ariko agenda yiyoberanya mbese ari nk'umuntu w'umupfumu w'umuhanga kubyo byaje kugera ku mwamikazi wo muri Macedoine akamutumaho ngo amuragurire aka noneho Nektabo akaza kuragurira umwami amubwira ko azabyara ko umwamikazi agiye kuzabyarana n'Imana noneho umwana azabyarana n'Imana akazaba umuhozi akazajya guhorera abana b'Imana nyine no kuvuga abo muri Egypte kubera ko bigaruriwe n'abanyamahanga Alors mu dicho gitabo Calistène asobanura amayeri menshi uwo Nektabo yagiye akoresha ku buryo mu byukuri ari we waje gutera inda umwamikazi wo muri Macedoine igihe umugabo we yari mu matambara n'iki none ubwo nyine birumvikana ko uwo Alexandre yakuze nyine bamubwira nyine koko mu byukuri ari umwana w'Imana agomba mbese kujya kubohoza bene wabo bo muri Egypte ibyo bikanasobanura impamvu Alexandre le Grand ageze muri Egypte yakiriwe neza cyane nubwo bitatinze kuko aho amariye aho apfiriye ibihugu byose yari yaragiye atsinda abajenero be barabyigabanyije noneho Egypte igarukira igabirwa abo bita uwitwa Lagos banavuga ko ashobora kuba ari son demi frère hein murumuna we badasangiye umwe mu babyeyi ibyo nanone numva ko bisobanura nyine yuko Alexandre le Grand koko atari umwana w'umwami wa Macedoine Philippe ubwo rero aho Egypte nyine igabiwe uwo Lagos nibwo umuryango wabo baragosi watangiye kwima kuri Egypte ku izina rya Ptolemy bategetse rero Egypte kuva Alexandre apfuye muri 31 kugeza no kuva 331 imbere ya Yesu barategeka kugeza muri 31 331 nyuma ya Yesu ubwo Egypte iba ifashwe n'Abaromani. Abaromani barayitegeka kuva muri uwo mwaka kugeza muri 284-285 nyuma ya Yesu ubwo noneho yari ifashwe n'igihugu cya Byzance aricyo cyabaye Turukiya uyu munsi. Abo Banyaturukiya barategeka bategeka Egypte kugeza muri ejobundi muri 642 imbere ya Yesu aho Isilamu imaze kuvuka yatangiye gahunda yo kugarurira nayo isi nayo ihera kuri Egypte. Kubera ko Egypte ni igihugu cyari gikomeye cyane kugeza nyine n'ejobundi kigarurirwa n'Abarabu. Ahangaha icyo nakubitsa nuko nyine kuva mbese Egypte yafatwa na kambize ntabwo yongiye kugarukana ubusugi bwayo, yakomeje gufatwa n'abanyamahanga kugeza kugeza n'uyu munsi. Ubwo rero Egypte imaze gufatwa n'Abarabu mu kinyejana cya 7 muri 642 imbere ya Yesu yahise igwa mu maboko y'Abarabu kugeza n'uyu munsi. Ubwo naho ngaho twari twarangirije ubushize ubwo nkomerejeho rero ni ukuvuga ko ya marembo yari yugariye Afurika yose ariyo Egypte yabaye asenyutse ubwo noneho abanzi ba Afurika bose babona aho binjirira. Abanzi ba Afurika muri icyo gihe bari bafite ingufu nyine n'Abarabu cyane cyane ko urumva bari bamaze kugira hari iyo ngengabitekerezo nshya yari barimo ibakamo nk'umuriro yari nyine ya Isilamu bumva ko ibyo barimo gukora babikorera Imana n'ibiki ngo bahise batangira kuyogoza Afurika yose y'amajyaruguru. Aha nakwibutsa ko kugeza muri uyu mwaka wa 642 Abarabu bafata Egypte nta mwarabu warangwaga muri Afurika. Afurika ni igihugu cy'abirabura nta mwarabu warangwaga muri Afurika. Cyakora hari abantu hari abanyamahanga abantu b'abazungu bari batuye muri Afurika y'Amajyaruguru aribo bariya bita ababerber bita abatuareg ariko nabo bakaba ari byimanyi ari abametisi hagati y'abirabura bari batuye muri kariya gace nyine n'abazungu bari barahageze muri cya gihe cyose bajyaga batera Misiri Misiri ikabatsinda ikabirukana hari abahungiraga mu ntuza mu butayu. Abo rero nibo bagendaga bagiye bagatura muri za Libya bagatura mu nibo baje gushinga za Carthage baje gushinga imigi yitwa Utica. Ibyo byose nta nubwo bya kera cyane kuko byatangiye hafi mu mwaka w'igihumbi n'ijana mbere ya Yesu. Mbese niho ni ukuvuga ngo niho abantu b'impuzera kandi binahuye nyine n'igihe abazungu bari batangiye gutera Egypte ari benshi cyane bagahungira muri ubwo butayu noneho batangira kuhiyensitara ariko ntabwo bari benshi cyane. N'ubundi abirabura kuva na kera nibo bari benshi cyane muri ako gace. Abarabu rero aho bamariye gufata Egypte babona amarembo yo kwinjiriramo nibwo bahise mbese batera ari ikivunge batera ku gace kose ni ukuvuga bahise bakurikizaho icyitwa Libya uyu munsi bakurikizaho icyitwa Algeria uyu munsi icyitwa Tunisia uyu munsi icyitwa Maroc uyu munsi kugeza muri za Mauritania aho hose nta mwarabu waharangwaga hari abirabura gusa urumva rero baragiye abirabura bari bahari bose barabatsemba ababashije kubahunga nibo bagiye birotuva bisanga muri za mari z'ubu ngubu za Nigeri abandi baguma mu majyepfo y'ibyo bihugu niyo mpamvu usanga mu majyepfo y'ibihugu nka Misiri nyine nka Libya nka Algeria nka Maroc usanga abahatuye benshi ari abirabura bo bavuga ko ngo na abacakara ba kera oya ntabwo ari abacakara ba kera ni abasangwa butaka bari bahasanzwe ahubwo bahunze amajyaruguru baza bahungira amajyepfo bahunze abarabu bashakaga kubamarira ku icumu ubwo nyine turi mu kinyejana cya karindwi birakomeza mu kinyejana cya munani cya cyenda cya cumi aho ubwo abarabu nyine barangaza imbere cyane na isilamu bakataje bakagera muri za Espagne mu Bufaransa bagafata ahangaha nakwibutsa ko muri izo ntambara zose zabaye mu Burayi z'Abarabu abantu bahasize amateka bavugwa cyane mu barwanyi ntabwo ari Abarabu n'Abirabu kubera ko kuva muri Egypte ukageza muri za Mauritani aho hose bagiye barwana bica abirabura b'abahinda ariko hari nabo bafataga bakabafataho iminyago bakabagira abasoda babo urumva ahantu hose abarabu bagiye barwana akenshi n'abarabu bari barafashwe n'abirabura bari barafashweho iminyago barwanaga izo ntambara z'abarabu abirabura rero nibo urebye bafashe uburayi icyo gihe babitaga le mort ubundi izina mort ni bivuga umwarabu niyo mpamvu nako umwirabu ari naho izina maurice rituruka maurice bivuga noir tout simplement ntabwo ari izina bwite uriya mutagatifu maurice tuzi ni mutagatifu mwirabura nicyo bishatse kuvuga kandi nawe tuzi ko yaje nyine ari umusirikare aje kurwana akaba ari nayo mpamvu hano mu Burayi imiryango yose irimo abantu bitwa ba maurice ba morlan ba mour ba babyita ngo kira hari umwagitirise uzwi cyane hano mu Bufaransa uko yitwa ndera menyaherutse no kwitaba Imana Jeanne ndera bon bref abo bantu bose bafite ayo mazina mu miliyoni miryango yabo bafite inkomoko y'abirabura niyo mpamvu iyo ugiye kureba muri biriya bita blason ni ukuvuga ibiranga imiryango yabo akenshi usanga harimo ibyo bita nyine ibyo bita tete de nègre ni nayo mpamvu usanga idarapo ry'umwimerere ry'abakorosi ni umutwe w'umwirabura kubera ko yabohoye abakorosi bari mu kaga ubwo rero muri iyo nzira yose abarabu bagiye banyuramo kugira bagira muri Espagne ni nako bagiye basenya izindi ngoma z'abirabura zari aho banyuraga hose muri zo nyine twavugamo nka Empire du Ghana bivugwa ko intangiriro zayo ni mu kinyejana cya gatatu imbere ya Yezu iyo Empire mbese urebye abarabu bayisenye batangiye kuyototera mu kinyejana mbese urumva bakigera rwose bakinjira muri histoire mu kinyejana cya munani cya karindwi cya cyenda niho batangiye cya cumi niho batangiye kuyototera no kuyisenya. Empire d'Igana nayo ikaba yarizwiho kuba yari igihugu gikize cyane kandi kinini kubera ko cyavaga hariya za Senegal kugera hafi ya za Chad ukamanuka ukagera kuri za Niger. Abanditsi b'Abarabu bagisuye mu binyejana bya cumi cumi na kimwe barimo uwitwa Ibn Khaldun niba atari Ibn Battuta. Aravuga mu byo yanditse, aravuga ukuntu yaje kugera mu ngoro y'umwami n'ibyo yahabonye. Aho avuga ukuntu imbwa z'umwami zabaga zifite imishumi ikoze muri zahabu kandi ziziritse ku nkingi nazo zikozwe muri zahabu. Amafarasi y'umwami urabona iriya mitako yose bashyira ku mafarasi byose byari bikoze muri zahabu. Mbese aravuga ati inaha ngaha muri iki gihugu zahabu bayitoragura mu ntuza mu musenyi nk'uko nyine wagenda ku musenyi ukafata umusenyi ukagira. Ku buryo rero iyo usesenguye n'amateka usanga ibyo byose ari nabyo byaje no kugera ku bazungu bikatuma mbese bagira barari irari cyane ryo kuzatera nyine Afurika kugira ngo nabo baze kwiba iyo zahabu. Ubwo rero nyine abarabu nyine bakoze uko bashoboye kose basenya Empire d'Igana mu mpamvu zirumvikana ko ari ukugira ngo nyine nonsoroma bayifate ariko banibe ubwo butunzi bwose bwari buyirimo. Ubwo Empire d'Igana yaje gusimburwa na Empire ya Mali ikaba cyari ubundi cyari kimwe mu gihugu nyine kiri muri Empire d'Igana. Ni ukuva aho rero Empire d'Igana nyine isenyukiye ubwo kimwe muri icyo gihugu cyari muri Empire d'Igana nicyo cyahise gifata gisa n'ikijajara gihera nyine ku matongo ya Empire d'Igana cyubaka iyo Empire ya Mali. Mbese Empire ya Mali yo iza noneho ari nini kurusha Empire d'Igana. Nayo kandi iza nayo yubakiye kuri bwa butunzi bwa zahabu nayo yari ikize cyane ku buryo umwe mu bami ba Mali ubwo hagati ngaho wari waranabaye umuyisilamu yaje kujya ngo imaka ngo agenda anitwaje n'amaturo. Yagiye yitwaje zahabu afite abantu barenga ibihumbi bitandatu bamuherekeje bose ni bitandatu cyangwa ni makumyabiri na bingahe bose bagiye bikoreye zahabu ku buryo igihe ngo byatumye isoko rya zahabu ku isi hose rigwa mu gihe cy'imyaka irindwi kubera ko iyo zahabu yagiye ayitagaguza yitangira ubuntu hose. Ubwo ntamenye ko no muri uko kugenda nyine ayitagaguza gutyo ari nako ari agenda mbese yikururira ababifitiye inyota barimo abazaza kumutera bakabimutwara. Ubwo rero Empire ya Mali yarakomeje nayo iza gusenyuka kwa kundi isenywe n'Abarabu iza gusimburwa na Empire Songhai nayo iri muri ako gace ariko ubwo noneho yo iza ari ntoya mbese hagati ngaho kuva kuri empire ya Mali izindi za empire zose zagiye zibaho zategekwaga n'abantu bari barabaye abayisilamu bitewe nuko abarabu babwiraga bati nimuba abayisilamu ntacyo tuzabatwara ariko ntabwo byabuzaga abayisilamu kubatera bagasenya intuza ingoma zabo kubera ko umugambi w'abarabu kwari kumarira ku icumu abirabura bakigarurira ibihugu byabo bakigarurira n'ubutunzi bwabo ubwo empire ya Songhai aho isenyewe nyuma ya empire ya Mali mbese ibihugu bikomeye muri Afurika y'amajyaruguru byabaye nk'ibirangiye ubwo noneho hagenda hakurikiraho utundi duhugu dutoya twagiye tuzamukira kuri ayo matongo utwo duhugu dushobora gusanga muri za ntuza muri mu cyitwa Senegal ubungubu ibyo bitaga Royaume du Walo muri za ntuza muri za Guinea avec abiyaban ntuza ba Samoré Touré ni n'umukurambere wa Samori Touré akaba ari n'umukurambere w'uriya mu perezida wa Guinea hariya yitwa ndera Sékou Touré hakurikiyeho utundi duhugu twagiye dushobora gusanga mu biriya za Dahomé hari utundi twa Royaume natwo twagiye dukomera nko muri za Nigeria hariya za Kano ariko izo zose ugasanga nazo n'ubundi nta kintu zari zigifite cy'ikinyafurika kubera ko zari zaracengewe n'abarabu cyangwa se abarabu barazitegetse ko abami kugira ngo babashe gukomeza kubaho no gutegeka baba abayisilamu ubwo mbese ibihugu byose bikomeye byo muri Afurika y'amajyaruguru biba birangiye gutyo birangijwe n'abayisilamu abarabu b'abayisilamu kugeza mu kinyejana cya 15 aho noneho abazungu baje guterera nabo Afurika ubwo mbere y'uko nkomereza ku bitero by'abazungu wenda na bampagati yangoni
ya urakoze cyane nange nagira ngo ureke ufata kuka Dr. Nkiko Nsengimana agire icyo yuzuza ibyo tubwiye ariko tuzirikane ko igihe cyagiye ko tuza kurangiza kino kiganiro nko mu minota 10 ndagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana niba unyumva ugire icyo uvuga ku byo Bwana Blaise Nicyo Rivera yari hadusobanuye
urakoze Sangufura na urakoze cyane icyo Rivera rwose utubwiye amakuru nyine wa mugani y'ukuntu Egypte yaje kuba ingarutswa muheto nyine y'abayisilamu n'ukuntu izo izaje kuba nanone ingoma zindi zaje kubaho ari izo za Mali za Ghana za Mali na Songhai urakoze cyane hari akantu nagira ngo wigeze kuvuga Maurice hano mu Busuwisi hari ahantu hitwa Saint Maurice ni ahantu ubu hari na kiliziya yitwa Saint Maurice Gatolika ikomeye cyane mbese nk'ubu wangana umwaka ushize bibutse niba ari imyaka 1500 iyo kiliziya ihashinzwe ni ahantu rero mu mateka bavuga ko nyine kose muri songuwo yari umusirikare mukuru w'abaromani wari warabaye mu Kirisitu. Noneho rero baza kugera aho ngaho nyine mu ntambara zabaga, baza kugera hano mu Busuwisi ahantu hitwa muri Vale ahaje kuba Saint Maurice. Noneho umwami Maximilien icyo gihe ababwira nyine yuko abakirisitu baho bari aho ngaho babamara. Uwo Saint Maurice rero nk'uko wabivuze kuko yari umusirikare w'umuromani wari warabaye umukirisitu ariyangira. Yiyangiye n'ingabo ze nyine bashaka nyine barabyanga. Noneho uwo mwami w'abami Maximilien avuga ko bamwica. Ubwo rero uzi ko ari ahantu ni ahantu bagenda cyane, naho ngaho baza kuhasengera cyane n'abantu bavuye hirya hino. Murumva ni kiliziya imaze imyaka irenze 1500. Inyuma iyo uhageze ntubibona nyine, ubu yaje kuba umutagatifu. Ni umwirabura. Mbere bavugaga bati yari umusirikare w'umuromani wabaye umukirisitu, bigahera aho ngaho. Yenda abantu bakabifata gutyo bakumva ko yari umuzungu. Uwo muntu yari umwirabura, yari umusirikare w'abaromani, yari umwirabura.
Uretse ko batavuga naho akomoka, ubundi akomoka muri Egypte n'umujyi avukamo muri Egypte turazi.
Nuko rero rwose ku buryo hari urabona hano haje kuba n'ubwami bwaje gukomera inyuma hano hakurya bitara Savoie. Umutagatifu wo nyine yaje kuba umutagatifu niwe bavuga niwe urindira, bavuga ko ari we murinzi, wari umurinzi w'iyo royaume ya Savoie. Kugira ngo wumve hari aho wahoze uvuga uti bari abasirikare b'abirabura, nta gitangaza kirimo rwose, ni uko ibintu byari biri. Ubuhanga bwinshi bw'icyo gihe, kuko ari ibintu byaturutse nyine muri Egypte bwashobotse, ibintu byinshi byagiye bikorwa n'abirabura. Ikindi navuga ni uko ikintu cyakomeje wa mugani y'Isilamu, na Isilamu nayo imaze kugera muri Egypte, imaze kuhatsinda. Bajya abayisilamu babanje rwose kubaha ibintu basanze aho ngaho kugira ngo bahamenyere n'ubumenyi. Noneho rero nk'uko wabivuze mbere y'icyo gihe uwo mwaka 640 gutyo, nta mwarabu waharangwaga. Bahaje kubera ko uretse ko hari n'ubumenyi, ariko hari n'ubutaka bwiza. Urabona n'iri yose ikomeje hose barahingaga bakeza. Ikindi iyo wahoze uvuga ibi bya gisirikare, koko abo barabu, abo bayisilamu, ikintu bavanye gikomeye muri Egypte ni bari abantu bafite ubuhanga, ese nko kumenya ibintu by'ubukorikori, ibintu byo kubaka nk'intuza nk'amata akomeye, ibintu byo gukoresha ibyuma metalurgy, mbese ibyo bintu byose, izo ni ubuhanga bagiye bakoresha bwari bufitwe no muri Egypte, aho baje kwita bava ngo Copte. Iriya Copte naho niho bituruka, Copte biva kuri Kipte mu Cyarabu, ariko Kipte nayo ikaba ari ijambo rihinnye rya Aegyptos, cya gihugu nyine bivuga igihugu cy'abirabura. Murumva ko rero ndagira ngo rwose ishyigikire cyane ibyo wari umaze kuvuga nkoresheje nyine ingero zimwe na zimwe zerekana ukuntu izo ngoma zagiye zibaho, zabaho igihe kirekire, nk'iyo Empire ya Gamayuna na Mali zabaho igihe birebire, bigenda bitegekwa nyine Abarabu, abayisilamu bagenda babitsinda ari nako batsindaga n'ahandi hirya hino kugeza aho nabo mu kinyejana cya 15 babigaruriye umuntu yavuga ko n'icyo gihe na mpiriso bwahe nayo yari irimo kugendigwa ubwo batsinzwe rero abarabu batsindwa muri icyo gihe abanyaburayi baje ariko nanone uretse ibyo bintu by'ubukungu twibuke yuko wabuze ibintu bya zahabu abarabu bakoze ibintu byo gucuruza cyane ubucakara icyo gihe cyose abo bagendaga mu basirikare bajya kurwana hirya hino bamwe abenshi bari abacakara n'abandi bose bagiye bajya gukoresha imirimo yindi yose n'icyo kintu yenda nagira ngo mvuge kuko yatubwiye ko dufitiye gitoya na rifite utundi twinshi ariko reka mpagaruriye aho ngaho cyakora urakoze rwose ukuntu tubwiye amateka kugeza kuri icyo kinyejana cya 15 urakoze
cyane Dr. Nkiko Nsengimana nagira ngo nshimire by'umwihariko Blaise nicyo ribera ukuntu yadusesenguriye mbese biriya bitero byagiye bigabwa ku Banyafurika kugira ngo Afurika mu by'ukuri bayigarurire ndetse no kugira ngo Afurika ihinduke igihugu cy'abacakara. Hari abashakashatsi berekanye yuko kugira ngo mu by'ukuri usenye igihugu usenye aho abantu n'intambwe abantu bari bagezeho ko iyo ubakoronije ukabambura ubwisanzure bari bafite ko mu by'ukuri intambwe bari barateye zose zicupira noneho abantu bagatangira kugenda basubira inyuma ku buryo bareba nyuma y'imyaka 100 nyuma y'imyaka 1000 ntunamenye ko aribo bantu bigeze gutera intambwe izi n'izi. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga bati ni gute abirabura muri iyo myaka 1000 nka bingahe mbere y'ivuka rya Yesu Kristo ni gute abirabura bari bateye zira ntambwe zikomeye kuriya bakongera bagasubira inyuma bakagira ubwo bongera kujya kuba mu myobo no mu byatsi no mu biti byagenze bite. Ariko ubwo abantu nyine birengagiza ko ibitero byabagabweho byari bigamije kugira ngo bibambure bwa bumuntu bagende bahunga bahungire mu mashyamba bahungire mu bihuru bahungire n'ahandi bityo uko ibihe byagiye bisimburana nyine ugasanga abantu koko ubwo ari bwo babaye ubuzima bwabo bushya. Nagira ngo Bwana Blaise nicyo ribera usoze kino kiganiro utubwira n'ibyo tuzasozerezaho uru rusobe rw'ibiganiro 7 nyine ibyo tuzasozerezaho mu gice cya 7 nabyo wagitubwiraho ariko nanone nagira nibutse ko nigeze kugusaba ko wongera kwibutsa abatwumva inyito y'igitabo cyawe watangaje kuri ibi bintu kugira ngo bakeneye kuzagisoma bazamenye aho bazagikura. Bwana Blaise Ntirwe.
Bo, reka mpereke izina ry'igitabo ntaribagirwa. Igitabo ni Nous les Nègres, le récit africain contre le récit néocolonial pour la renaissance africaine. Igitabo cyasohotse mu 2014, wenda gishobora ubungubu kuba cyaboneka kuri Facebook. Ariko nabonye gishobora no kuboneka mu masomero amwe n'amwe yo muri za universite. Hanyuma hakaba hari ikigikurikira tome ya 2 iri mu nzira. Ntabwo navuga nyito yacyo kubera ko ntarayinonosora neza, ariko kiri mu nzira, wenda mu mezi ari imbere kizaba gisohotse. Birashoboka mu nzu n'ubundi yatangaje iki cya mbere yitwa Dagon. Mu gusoza iki kiganiro rero nagira ngo mbese mbe navuga ko buriya ubutaha tuzakomeza nyine tuvuga ukuntu abanzi b'abirabura badushoyeho intambara n'ubu ikaba igikomeje. Ubwo ubutaha tukazareba ibitero by'abanyaburayi noneho byatangiye mu ntangiriro muntu za mu kinyejana cya 15. Hari mwakomeje ku kibazo cyo nkiko yakomeje ku kibazo cy'ubucakara ubushimusi bwakozwe n'Abarabu. Mukanya uvuga ku kuntu hari abantu bibaza ukuntu abirabura abantu babyaye civilisation bakaba ku isonga rya civilisation baje gusubira inyuma ugasanga baba mu myobo nk'amafuku. Aha rwose nagira ngo nibutse ko ubundi tuzabivuga mu gihe cyabyo muri iki kiganiro, ariko ngize icyo nabivugaho nagira ngo nibutse ko kuva abirabura abarabu batera Afurika ubona ko bazanywe n'impamvu ebyiri, ni ukuva gufata ubutaka bw'Abanyafurika, ni ukuva gufata imitungo yabo no gufata abantu bakabagira bakabafataho iminyago kubera ko nabo mbese bababonagamo umutungo bakajya kubagurisha. Ku buryo rero mu gihe hari abarwanaga n'ingabo z'Abanyafurika kugira ngo mbese bafate ibihugu byabo, hari izindi ngabo z'Abarabu zajyaga guhiga abantu. Ni ukuvuga ngo bateye igihugu runaka abantu barahunze bahungiye mu mashyamba, hari ingabo noneho hari izindi ngabo zo zacaga inyuma kujya guhiga ba bantu mu mashyamba. Byaje kugaragara rero ko guhiga abantu bifite birimo akayabo karenze iby'umuntu yatekereza, ku buryo byaje kuba umwuga, ku buryo hari ababigize umwuga bakabyuka buri munsi mu gitondo bajyanywe no guhiga abantu nk'uko abantu babyuka bajya guhiga inyamaswa. Ibyo bakabikora kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere bataruhuka, kubera ko babivanagamo akayabo, babivanagamo amafaranga. Umva rero bajya gufata kandi byari ngombwa gufata abantu benshi kugira ngo havemo abapfa n'abarokoka. Abenshi barapfaga kubera ingendo bakoreshwaga, kubera kwiruka nk'abahunga n'ibiki bagakomereka. Abo bose iyo babageragaho ni nka bya bindi bita ibicuruzwa byapfuye ubusa. Urabona niba ugiye gukura imyumbati ushaka kujya kugurisha hakagira umwumbati utema ugacikamo kabiri, uwo upfuye ubusa ushyira ku ruhande kubera ko ugomba kugurisha umwumbati udafite n'igikomere na gitoya. Abarabu abo bantu bahigaga abantu nabo niko bakoraga. Niba umuntu yirukanse agahunga agasitara ku muzi w'igiti agakomereka, ubwo yabaga baye impfabusa, uwo baramwicaga. Uwo baguyeho arwaye uwo ni impfabusa baramwicaga. Urumva rero ibyo bintu babigize umwuga mu gihe cy'ibinyejana 14, buri munsi buri gitondo babyuka bakajya guhiga abantu. Niyo mpamvu kuva rwose mu mbese kuva izo ngoma zikomeye cyane zo muri za Mali, Ghana, Songhai, kukonda nakwibutsa ko nko muri Mali na Songhai niho hantu uvanyemo Egypte ya kera, niho hantu habaye za universite zikomeye cyane ku isi, universite za Tombouctou. Urumva izo universite rero ntabwo zari zubatse mu byatsi cyangwa mu biti, zari zubatse mu mazu akomeye cyane mu matafari. Hari ibisigisigi bikihari hariya muri mu mujyi wa Tombouctou. Kuva rero ibyo bihugu byose bikomeye mbese babisenyeye, abirabura bakomeje guhunga bajya mu majyepfo. Aho bageze bamara gutora kuka bakagerageza kongera kugira icyo bubaka, ariko bwacya bwo bakaba babagezeho nabo bakirukanka. Nuko ku buryo mbese urebye kuva mu kinyejana cya 13, kuko niho muri makeya usanga ibyo bihugu bikomeye byasenyukiye, kuva mu kinyejana cya 13 abanyafurika nta mwanya bigeze bongera nta kuguheka ntaki nta mwanya bigeze bongera wo kubona wo kugira ngo bagire ikintu bubaka kigaragara niyo mpamvu naho bageraga bakavuga bati wenda ahanikure yabashimunsi reka twongere turebe ukuntu twakwiyoruganiza twubaka igihugu tugire gute niyo mpamvu bubakaga mu byatsi bakubaka mu mbese ahantu nibongera guterwa baziruka nka vuba cyane batavuga ngo reka turamire ibi n'ibi n'ibi abenshi barongiye bahungira mu mashyamba barongira bahungira mu ntuza mu binogo mu kubera iki kubera ko guhiga kwari buri munsi ibyo ni ibintu abantu bagomba kwishyira mu mutwe bakumva abirabura bahigwaga buri munsi hari abantu bari barabigize umwuga abarabu bari barabigize umwuga aho abazungu baziye boho biba ibintu bisubira irudubi kubera ko baje rwose harimo professionalisme iteye ubwoba kubera ko bari baranashyizeho logistique zikomeye cyane barakoze amato ayo mato bagomba kuyajyana bayujuje iki ni ikintu abirabura bagomba kwishyira mu mutwe bakumva ko muri icyo gihe cyane cyane kuva mu kinyejana cya 13 kugeza ejo bundi mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 abirabura nta buryo nta gihe nta mwanya bari bagifite wo kwicara hamwe ngo bateke batekane batekereze bagire ikintu bakora nicyo narangirizaho murakoze
urakoze cyane Bwana Blaise Cyoribera ndagira ngo ngushimire ibitekerezo watanze muri iki kiganiro ku ishema ry'umwirabura ndagira ngo ushimire kandi Dr. Nkiko Nsengimana nawe wagize uruhare rukomeye muri iki kiganiro